echa enjale tishi ajja kunchalira kwe kundabanga mpala bananti bakugula bya sava kalokola bamwenya mwenya sanyulya subi ya mugenyi nasobola kunjiwa chikafuwe tabimanye byebye chiae balaganyo kujja ddala bagenda kujja baba tachinza kugamba obufa noterofirao nzije chikulu kutanya omoyo ne kuntawana olokuba buntu kwesubira kujja kundaba mwana wabantu mwana wabobo kukunjagara ninyisa ddala era okujja okundaba ngeranga wangutakalu yajja kubyagala enkoko biwanyama tabyagala atera kwagala birala kyenvude muyiza akatiko akatiko nga kabala nalyagadde bambi muyize kyana alyane yenuguna wadde nga wakusiiba okusula yeremyeho kyokka weekanga naomeddwa nnyo nawiwa kyekikulu kutanya omwoyo ne kuntawana olw'okuba buntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninyisa ddala era okujja okundaba ngeranga wakutakalu we nakyalako ewuwe emmengo yanzisa maama musamu essibanga wekala omuntu atamulaganya nagenda neejagira yasooka mmere n'embijiina bwamala emmeeza n'eddugala kwaliko walagi emmutya we ndi mwami wango kuwunga neneesabyasabya kasooda kaso mutimba mpola ndi mukuuni wa ddanga kyekikulu nkutanya omwoyo ne kuntawana olw'okuba buntu kwesuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waboobo okunjagala ninyisa ddala era okujja okundaba neranga wakutakalu ayina ekibi tanywa mwenge wabula ensonga etegeerekeka weyanywangako nga naawula ntala ayagala kulwana n'abantu olwo muntu eyamwagalanga yatandika kumwewalanga ezaba mulumirwa nasiba ennyama neyevaamu wadde ng'okuwooma omwenge kumuwoomera kyokka nasalawo awukane sikabwomi kyekikulu kutanya omwoyo ne kuntawo